This will truly be the golden.
Ko hitande herinde America. Hewbe jeti kelan. Kola dandiri wonkil ankil ko fi moddiay.
Spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America.
E ko woni nde moddere ko hiwgol danda leydi men ndi e heedintingol America. Joni non en huwa kon ko farliye ko do kam portode bawo duubi nay angal nanu diraw ko wakati fottugol arabi e imman to hawona pol gangal wadi en huude wotere awa be falaw andinde ko ha honto dum wodi teddugal mi weltanto sabbe leydi America mi weddi kitako e ma.
I will not let you down. Okay, thank you very much.